Window wenzani umbi kangaka. Tiza kwenzani umbi kangaka. Window wenzani umbi kangaka. Tiza kwenzani umbi kangaka. Uyababona bekhola shanje, uyababona magqirha oya. Uyababona bekhola shanje, uyababona magqirha oya. Walile umntana uhlatywe ngameva, asingomeva italofia. Ayilo mntana uyakuthanda, ukoyanyiswa ezindongeni. Awundikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Awundikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Walila, walila lo mntana, walila. Uhlatywe ngameva, ayilo mntana uyakuthanda, ukoyanyiswa ezindongeni. Andikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Andikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Walila, walila lo mntana, walila. Uhlatywe ngameva, ayilo mntana uyakuthanda, ukoyanyiswa ezindongeni. Andikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Andikhathali noma kutheni, isana sami singonile. Mama iyo 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 ayo mama iyo 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 ayo mama iyo 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 mama.